exclusive from ZambiaMusicHits.com.
Nikabili all over. Akili siwezi kubadili na shindwa.
Fikira zimenizidi my lover. Nahisi zimekitiri na shindwa. Nanza kutama sitaki nikate. Utafanya vipimi nikupate. Maswali najiuliza. Deli najiuliza.
Nawe ndolo nifanya nijate. Sitaki wanifate. Sije kupoteza za kutanimiza. Ukupata wewe mitafanyaje? Acha kumini susuwa. Sipati jibu mimi tafanyaje? Acha kumini susuwa.
Ukupata wewe mitafanyaje?
Acha kumini susuwa.
Sipati jibu mimi tafanyaje?
Acha kumini susuwa. You are the one for me.
ZambianMusicHits.com.